Tempelo na yo, daya. Papa bande, na koyembe la yo, lulenge nini, lulenge. Yako fuka mayaya na zoko kate, yako lana na mabele na zoko kate, yako tele ma papa na zoko kate. Nakenda kakumukona mange nyenge Nzamba bajenue Nzamba maomi Nzambe ya suku nangaye Bangungi nyoswa, bangomba nyoswa Baye bangana makila Yesu Pona koluka yo Nabutu osawa pie Osawa pie Yaya nanga Natongo Ozawa pie,
ozawa pie,
na midi ozaliwa,
ozawa pie,
ozawa pie,
ozawa pie,
ozawa, 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 ozawa.
Tu as tellement fait ta grâce, Seigneur.
Quelque
chose que nous n'avons pas mérité,
Seigneur. physiquement, financièrement, je sais. Osalinga ngolu,
Osalinga ngolu,
ngolu na yo Yesu. Ezali kamba ngolu, ngolu, ngolu. Ezali kamba ngolu, ngolu na yo Yesu. Babenginga Joseph Alibota, babenginga mwana Ndeya, kambo ya ngolu. Ngolu na yo Yesu Ezali kamba ngolu 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 Ezali kamba ngolu Ngolu na yo Yesu